shit in the building. I got my boy Mbez on this one.
Hata kama ni stanjuri kama kwa kitawed up.
I'm supposed to be the same.
Haijilishi na po kamfoni na pesa kazawed up.
I'm supposed to be the same.
Hata kama ni stanjuri kama kwa kitawed up.
I'm supposed to be the same.
Haijilishi na po kamfoni na pesa kazawed
up. I'm supposed to be the same.
So vizuri nijifanye kama si wasiki. Nijione staki sana honekana kwenye TV. Washa ndio kia kawahida japo VIP. Zeni it's gon' be whatever it's gon' be. Hata kama zila na meli vision of the monster. Ya mwangu ni diva female vision of the hustler. Just kubadilika choka maisha ya wa hustler. I don't care what I say this stuff but I'm good. Zibadilike hata nitoke kwenye mabango. Yes Godzilla I'm the boy from the jungle. Best nipe bit yeah nigga let me kill them. Chwagas kenya mwezi yo ucheke nigga girl.
Hata kama ni stanjuri kama kukita what up. I'm supposed to be the same.
I did it in a pokamphone in a pesa kaza would have.
I'm supposed to be the same.
Hata kama ni stanjuri kama kukita what up.
I'm supposed to be the same.
I did it in a pokamphone in a pesa kaza would have.
I think you're ready for this one.
I'm supposed to be the same.
Hata kama ni na Howard za VMA. How star kama shim jane NBA. How na ela kwenye count nangia day after day. Nasi wesku badilika sane I'm just okay. Wani nisha tane nisha wishi ya nifanye bote. Ni change sana wasana kwa kumbiza stale. Nipende sife pitilize ya ni alive so. Nitamkela hata mungu wale nipa hi flow. Nisha nibadilisha maisha kisa ni na mahela. Nanze kujisikia ni watenge baka masela. Japo nasta kali ya kuteka higyan. Yes man I'm supposed to be the same.
Yeah, tunajua tu wengi wako na hela so lakini isha msingi ni yako.
I'm supposed to be the same.
Hata kama una madaraka na unaweza fanya unachotaka so inabidi
I'm supposed to be the same.
Na inabidi uwe na mapendo kwa watu wa mtaa waliokata tamaa kama
I'm supposed to be the same.
Uwe mfano kuigwa tu misaada kwa waliopotea na vitu kazi ile yo.
I'm supposed to be the same.
Kuna tuto na team wanahitaji misaada na wagonjwa hospitalini kama star so fanya.
I'm supposed to be the same.
Simbia tu asiana kwa submission na badilika man. So inabidi uwe
I'm supposed to be the same.
Dunia ni kati mkudu kutembea. Sisote na tuto mungu so weka manyaku kwa dini.
I'm supposed to be the same.
Kwa shauri watoto na vitu kazile wende shule. Shio masela sana jo.
I'm supposed to be the same.
Yeah man. Mungu anatupenda. Show love. Yeah man. Stay where you belong. Sibadiliki kutokana umekuwa nani.
Okay.